Stray Music.
Papa God, I'm in the Waima. Papa God, I'm in the Waima. Papa God, I'm in the
Papa God, I'm in the Waima mental. Na kelele ni na hype shinda techno. Niki sweet, niko toxic ni ma venom. Niki sweet flow fresh shinda mental. Papa God, I'm in the Waima mental. Na kelele ni na hype shinda techno. Niki sweet, niko toxic ni ma venom. Niki sweet flow fresh shinda mental.
Akijaja ameni Waima verses. Baka the rapper nasikia hana chances. Juu yake niko high, sitaji classes. Street mentality, so sitaji classes. Lirikali na ugua, mini mkali ndawa uwa. Ka corona ndasumbua, ata kanyeshi watanijua. Shika rich zo mapua, wakitu rich welupua. City zetu za kishua, wakitu trust utanunua. Take a breath, skiza vile ngoma zetu size na pumua. Razi na masnitch, rule number one, sisi hapana tambua.
Papa God, I'm any Waima mental. Na kelele ni na hype shinda techno. Niki sweet, niko toxic ni ma venom. Niki sweet flow fresh shinda mental. Papa God, I'm any Waima mental. Na kelele ni na hype shinda techno. Niki sweet, niko toxic ni ma venom. Niki sweet flow fresh shinda mental.
God in God, alini patia gasifa saina tesa. God in God, alini patia baraka saina weka. No money venye na kuja na venye na weka na venye na desa. Saini Mungu mintatina hao ingine leo pereka. Saini mina God na God na mimi God na sisi wote. Saini sifa sifa zangu minta sifu Mungu baba eh. God in God alini patia gasifa saina tesa. God in God alini patia baraka saina weka. No money venye na kuja na venye na weka na venye na desa. Saini Mungu mintatina hao ingine leo pereka.
Ameni Waima mental. Na kelele ni na hype shinda techno. Niki sweet, niko toxic ni ma venom. Niki sweet flow fresh shinda mental. Papa God, ameni Waima mental. Na kelele ni na hype shinda techno. Niki sweet, niko toxic ni ma venom. Niki sweet flow fresh shinda mental. Cinema, na piga shugli vile nafaa. Na daini chune kwa manganya toka umo hadi mba. Na daini skizwe kama brokas na mastude kulengera. Na daini vunje hizo baza umaskin na dai hela ai. Nimekalia dimanga sana piga sala on my knees. Na silali kaidza lala weni mola dai banza. Nitole mablanda bana na pull back ndoni shoot match faka force ya blada ai. Basi si unisho direction ni eke on set spearheaded with intention. Dunga point ka aro na mindia invention. Temptations liyo most ni hepeshe na deception. Papa God, ameni Waima mental. Na kelele ni na hype shinda techno. Niki sweet, niko toxic ni ma venom. Niki sweet flow fresh shinda mental. Papa God, ameni Waima mental. Na kelele ni na hype shinda techno. Niki sweet, niko toxic ni ma venom. Niki sweet flow fresh shinda mental.